ready.
Pata life ya kakata kuno kuponzi kwe upwe na shutara ntanta kulivana madam wa sakata kata uko na out uvina na efrakata
manzi ya konga mfollow maybe the problem ni wewe kolo let na jusiku talila ndala moka fola zonze za sila kusaka mpali zeko ya
Boy Craft D, Mr. Hughes on the beat.